Nimekwambia budo acha kuongea stories za futa.
Ni sawa, kutego si kuanguka kutoka kama hizo. Kujikoa si kuanguka kutoka kama hizo.
Ni na mlianguka, ni mkutego. Uli finiji video game.
Yeye sasa alikuwa ananiuliza. Yeye sasa alikuwa ananiuliza. Hata fanya anajiangalia ile imeisha tu yani.
F1 imerudi. So hizi mojo yonde the coolest thing kufuata
kwa na iPhone yao ni mse.
I think we ndo kuna toxic masculinity.
Ah, mimi kuna masculinity. Alafu jamani interpret kama toxic but
una feel kama nguko yako angekuwa una feel ungeenda hivyo pabaya kabisa.
Ah, mimi ninge lost.
Kuwa sentimental ni kuwa gay.
Kwa you gay. Lazima kila mtu aone
hivyo. Lazima kila mtu aone.
Hii ndio problem ya society.
Welcome back to another episode of the Nairobian podcast. Na kama kawa mimi chill na boys wangu Moss.
Mimi hapa hivi.
Ni Jay Moss.
Fiti fiti kish.
Yeah, umekuaje?
Mimi nimekuwa poa. Wiki yangu imekuwa salama. Kubangaiza tu kama kawa. Wiki hii imekuwa ikibore kiasi but kubangaiza tu. Sijua kama imekuaje wewe.
Ah, mimi yangu I think imekuwa fiti. Cause kuna vitu zimekuwa zikihappen. Vitu zimehappen last weekend zenye mimi ufuatilia.
Okay.
So one ilikuwa ni UFC John Jones alikuwa amerudi, alimake comeback, alirudi kama heavyweight this time. Then akashinda. So ilikuwa highlight moja.
Ndio champion sasa.
Heavyweight champion. So pia venye alishinda pia
ilikuwa nice.
Ili nice pia then ina go inamekia argument yake ya kuwa the greatest of all time kwa combative sports.
Okay.
Then pia F1 imerudi. So hizi mojo yonde the coolest thing kufuata.
Kwa na iPhone yonde mse.
Zizi. Ni cause nili na watchingi Drive to Survive. Then hiyo stuff imenifanya sa hizi ni manza ku.
Kwa kafan ka.
Kuwana highlights za F1. Mi wana hizo highlights. Sioni resi yote but mi ufuatilia cause ya Drive to Survive. Balafu pia ni kitu cool sa hizi.
So
Formula 1 pia imerudi. Then hii weekend kulikuwa mimi ufuata stuff za bodybuilding.
Okay.
Unataka
nini? Ewe.
So weekend kulikuwa na Arnold Classic. And then mse nilikuwa na root for alishinda.
Hii ni strongest man in the world competition.
This is ni I think ni stronger, si strongest per se.
Or strongest ni Atlas.
But strongest Arnold Classic kukuwa na hizo ma categories. Kuna strongest, kuna vitu mingi tu. Okay. Then sasa kuna bodybuilding za kushowcase.
Ule jama wa Canada ule flani.
Ni jama wa British ndo alishinda. So hiyo pia ilikuwa highlight. Then I think nilikuwa na watch game. Nilikuwa na kukumbuka tu si hakuna story yote. Nilikuwa na kufikiria the whole time nikiwa watch game.
Ngani? Isiko na mambo ya league kichwa hii.
Because the past 2 weeks umekuwa ukiongea story ya team fulani inajiita Manchester United. So pia nilibambika cause nikiwa nilikuwa nafikiria story. Nimekwambia budo acha kuongea story za futa
kwa podcast. Hata fanya anajiangalia ile imeisha tu yani. Yaani energy inaisha.
So I think wiki yangu imekuwa pia fiti joyo game. Nilifikwa. Uli finiji joyo game.
Yeye sasa alikuwa ananiuliza. Yeye sasa alikuwa ananiuliza.
Alisema
wewe unaniuma.
Cause mlishinda kikombe ukakuja ukaongea hapa. Sasa si pia mkilose pia unafaa kutu kusema.
Kama
kuna story mbaya mimi hapa na
mimi. Tulilose na inauma sasa bado. Inauma tu yani mtoto anajua mambo ya hiyo.
Cause ni poa kwangu cause nililose to Liverpool. I think mini rivals kubwa sana.
Tangu enzi za mababu zetu na sijui nini.
Then lose 7-0.
Nunge manze. Yeye ndio yote nauma zaidi but ni sawa kutego siku anguka kutoka kama hiyo siku kujikua siku anguka kama
hiyo ni na mlianguka je kutego
na tulijikua kidogo
tu mlianguka kichwa first
so so na hope tuta respond kuna ma games siku zafaa kuchezwa za European so nataka hata Liverpool wae kwa embarrass na Real tena hiyo itakuwa tuna prayer yangu
embarrass si nyinyi ndo mlipishe kisasi
zizi siko na game yetu kwa different tournament kwa Europa League au Champions League so akibisha nasikia tu vizuri pale na kwa tu nimekaa but sio sema ngani Robian podcast sio mimi kila wiki kuongea vitu tumeona vitu tumesikia vitu tumesoma na tuzina tubamba na maana kushindo itubambi sasa tuongee tuongee story tuongee story
so ni last week ilikuwa last week Wednesday ilikuwa ni International Women's Day
8th of March
sikuona mazee una ulipost bana msee ama mtu niona buda wase walikuwa na posto mama zao mabibi zao
mazi zao
like wacha nikupe hiyo opportunity kushare si nikupe like chukua hiyo opportunity kama kushare cause pia najua we una come from a single parent single mom na pia unaweza share like cause pia kuna studies zinasema ati kids from single moms wana turning out kuwa wase wenye si wazuri kwa society
generally
na we pia venye nakuwa na we si mbaya na feel we si mbaya na sikuona bana ukipost madhe hapo sema bana thank you very much for sijui nini
ni kweli we pia sikuona ukipost but hatuongele hiyo sana but mimi sijai kuwa msi sentimental leo design sijawahi either kwenye birthday ya madhangu iwe ni Mother's Day iwe ni Valentine's jini kwa namba ya madhangu mimi nitampigia tutaongea na ile tuongea naye so nilimuongelesha nikaongea na some few women cause wale wako significant kwa life yangu so niliongea na wao kwambie happy Mother's Day happy Women's Day zama vitu tu si lazima celebrate si kitu kubwa kwangu mimi madhangu nitampigia na naongea naye kila time basi ku post na siwezi post because kwangu si even si showing affection kwa familia yangu in that way
nilikuwa nasikia kina Kibe alidu podcast na iko nini wasi I think si uchukua inspiration kwa
most
wakisema kuwa sentimental ni kuwa gay
kwa you gay I mean kwa sentimental vitu zafuta vitu kama hizo
inakuma sana
but mimi na feel kama kupost madhangu kwa social media ni upuzi juu mwana nikuwa social media na nikuwa namba yake. Si lazima tinikuwenche kish. Ye napenda mamangu sana. Ati mother happy birthday ama happy Mother's Day. Cause the person nataka kukommunicate yo message to. Nikuwa namba yake naza mpigia. Kama sinia namba yake for example. Nataka congratulate William Ruto. For example, sina namba yake, sina contact zake. Naweza kwa mtandao, then naweza mfikia somehow. But kama kwa namba ya msee, kama kuna a way that you can reach this person, why not go that route, which is easier?
Yeah, but hakuna pia problem ya kumpigia na kumpost, kumshow tu, unamcelebrate, like kutaka wase wengine wajue, kitu kama yuna get. Hakuna kitu mbaya kusema, hey buda, mine, ndakupigia, then niku
kupost. Basi yes unafanya ndio kuonyesha watu wengine niko na mama
like, mimi ni kama ku celebrate msee. Sina chiki ni kama when you post vitu za Man U una get. Una celebrate Manchester United.
Mapera unaweza
feel tu unaweza sema ah buda mimi na ina like Man U kivi yangu. Ukae tu ushinde u celebrate kwa nyumba sema Man U imeshinda but uta go ahead ku post sema ah Man U we are now the team nini same thing udukwa.
But the difference hiyo ni nafanya hivyo pia kukuchokoza wewe mtu wa Arsenal kutukana mtu wa Liverpool kuonyesha mtu wa Man City na skill uchungu kuna hiyo aspect ya I am better than you so tulishinda sote na kuwekea hapo hivyo kama sasa hivi tulishinda 7-0 manzi nimetukano na wasi wasio na post 7 up wanafanya hivyo kucelebrate yes na pia wanafanya hivyo kunifilisha so na get hiyo aspect but kama ni mimi na madhangu au mimi na sistangu au mimi na demu yangu unataka si vibaya ni page yako unafanya kinyo nataka nayo but from where I understand kwangu it makes sense. Pigie mama yako mwambie cause some of us utapost mother yako hapo hivyo utapost sister yako bado utampigia simu au utamtumia hata meso ni yeye nilika kwa status kama uliona status ni sawa kama ukuona see you next year so no mimi sigichingi hiyo nini but sita cash mtu sana wewe fanya kile unataka kwenda kufresha kufanya hivyo ikubambe basi but kwangu si issue big. Jumuangalia the speck in my eye. Wewe mbona kupost
si wenu? Me I think mi kama wewe pia nilipiga simu kwa the women mwenye na feel wako okay. Important kwangu. But kupost I think tu nilisahau because me I think me uposti. Mi ni msewa Instagram hata saizi nimegia TikTok mbaya. So mi
unapost kila kitu.
Mi upostingi kila kitu bana hata nikikula kitu kingine poa.
Lazima kila mtu anaimudu.
Lazima kila msewa aone.
Hii ndio the problem in society. Mi niko jana bila give unaposapo pizza
wazi. Ati wako na shida nayo, anani label kwa hii letters. Ni sawa tu bana, mi ufili hivu.
Kuna shida wata kwenye
kama hiyo. Mi sidi kama kuna shida bana. Wase, kila msia ishi maisha yake kwenye na die.
Kuna hiyo, but pena kili kuna problem ya oversharing. Una overshare, unaweka kila kitu kwa life yako. Kama sahi, wewe umefungua podcast, which is okay. So, sura yako iko kila mahali hapa Kenya, hapa Nairobi. Madhako hajafungua podcast. Madhako, any, wewe kumpost hivyo, kwanza sivile kuna podcast, kuna vile kuna more fans. Jamaa kuna 3,000 followers, 5,000. Unaweka sura mamako, na si mbaya, unampenda, but umemuexpose kwa wasee wengi. Na si kila msee pia kuna ati something good to say, ama akona, si kila mtu positive. So, na feel at some point, usiku unaexpose pia, your life iko kwa kila mtu. Not, it's not everyone who's supposed to know story yako tu.
But what if na dai wase wajue, hey Buddha, this is the best mother in the world.
I mean,
kama from ya.
Pena mama kulo unampenda. Lakini sio yetu hivyo tu.
Na historia kusema hii data sijui ni kweli ama ni like kusema wase wanatoka from single mothers au ndo wase wana awataningi out kuwa unaweza sema nini kama mse ya
mekuwa ni kweli from hizo mamani zimefanyika hizo ma research wanasema nga yes kutoka kwa two parent household I imagine 100% wakua mse mfiti mse productive but chances of you being that is go very much high compared to mse mtoka kwa single parent home kuna vitu mingi kuna deficiency anakonga nako buda kio kwa life yako kuna kitu na add so hiyo kama haiko kuna kitu uta grow up kiwa minus kuna smart confidence anakonga chini kwa sababu kama hao self esteem inakonga iko down curiosity iko chini umpata msemeto kwa nyumba yako na buda na mother hata anauliza kama questions why is the sky blue mtu kama hizo anataka kujua vitu mingi umuna utamuliza why the sky blue akwambie even though ili creative aseme okay kuna ana ile confidence ya kuwa very inquisitive curiosity iko chini sana compared to mse mwingine iko na ni study fanya huko majuu so yes ni better kama umetoka kwa both parent household but pia kuna sikia if you are to have a single parent pia ni better if that single parent ni buda kuna vile ni better but in my case mimi sisezi ongea mbaya kuhusu madhangu mimi vile ameni raise all the sacrifices I make ndo nifika pale niko zimechangia mimi kuwa the person I am obviously niko na deficiencies zangu but pia kuna strengths niko nazo that sikila mdoko nayo. So mimi nafeel nimerezwa fiti but mimi nimekuwa lucky again nimekuwa lucky na nisema hii I think 2 or 3 weeks ago that my grandfather alikuwa around so the male presence kwa life yangu haikuwa lucky nilikuwa na kukangu hapo hivyo nikienda kombo ananiambia cha ujinga rudi hapa hivi so nimepata sijakuwa na baba per se but nimekuwa na male
una feel kama nguko yako angekuwa una feel ungeenda hivyo pabaya kabisa
I mean ninge lost okay kuna high chance that ninge lost but the
mother angekuweza
la feeling hivi unaweza mtoi kama ni chali unaweza control to a certain extent actually kama maybe like 12 13 15 hapo hivyo anaanza kuwa mangaa sasa dole anaanza kupitia itakuwa ni ngumu mwadhe kumcontrol but mimi nitakiambia wewe fanya hivyo unajua kukaa kwa kikucha ndamwambia eh na feel kama utaambiwa manzi sasa
number one feel utapigwa nini
ziko ni vitu mbili anaweza nipiga but pia two atakuwa disappointed manze. Jamaa, sasa kumlet down manze nini? Acha basi niacha ni shape up. So hiyo threat ya naambia babu yako hizi vitu unafanyanga, mama nilikwambia ufanye kitu kwa kataa kwanza kuwa mangana, naambia babu yako na file yenyewe acha ni queen line
hiyo guilt na kuingia kabisa juu kuna story pia nilikuwa na cheki Christian Dela madha yake alikaa mount akizua ati sijui jamaa nilenga nini unafilije jo story because nilikuwa nasikia kibe akizua buda ati kama madha yake anaweza kama out hivyo anaweza lengo madha yake hata anasema kumbe hata hiyo ndo reason huyo boy amekuwa kilengo madha unafilije jo story yako so,
kwangu ni vitu mbili naangalia from the side ya Charlie maybe kuna mtu madhaki alifanyanga ama kufanya kuna tu mama hasira zake ama pia imetengeneza life yake kando ataki story mingi za familia si sestajua mob sana so in that aspect nasema ni sawa ukishakuwa mtu mzima endo pange maisha yako huko ishi vile unataka whatever saidia madhe pia naielewa kidogo in that huu ndio maybe kijana peke yake kwa familia mimi si mama, mimi si mzazi. So hiyo aspect, hiyo dynamic sijui vizuri. But I get, anza feel pain that mtu wangu manze, tulikuwa close na yeye for the last 4 years, manze amenitoka tu hivyo, mimi si anibongeshangi, aongeleshi ma siblings wake, hatujui anaendeleaje, juta sikuzi kwa mtandao ni kama akuangi, nikali tokanga tu, sijui story yake ni gani pia. So I get, mbona madha yake anafeel hivyo, nasema ni mse manipulative, nasema ni mse anatry kuplay on guilt ya mtoyo wake but kama ni mzazi na get kuna vile ana feel na mimi naona anaza feel hivyo si vibaya kama tunasema ni saa kupost mama yako mafanya kitu kama hiyo why is it wrong for yeye pia kuna the only avenue ana feel itakuwa ni easy kureach mtoyo wake
me I think na green na history ya kwanza hatujui kenye na
happen kwa familia
na happen kwa familia yao na hatujui mbona ame decide ku do actions zake ni history yao but mi sidhani kama taizi tuko sana madangu hiyo ikuwe vibaya aje angeenda kwa
media
kuosema oh mtoi wangu amenilenga sijui sidhani kama hiyo ni the right way to go about his story like wase wana solving story zao za kifamilia privately hakuna so kama venye sasa ameenda ni kama amemshema ama ni hizo ni vitu za ma girlfriend wanafanyanga ma ex
wa mzazi
si mzazi kuenda ku
but amekaa 4 years akingoja sasa amefeel yenyewe hapa mimi nimefika mwisho the only way naweza fikia mtoi wangu ni ku broadcast message
but sasa ki broadcaster anasaidia nini kama mtoto wake labda kupatana na story fulani kuenda kwa media kuambia wase wengine story zenyu itakusaidia aje una get
but sasa usikivu pale sina si dag si agree na wewe ni wewe unasema mimi kienda kwa social media kupost madhangu ama manzi yangu ama mtu wote wetu mimi nataka wase wajue huyu ndio manzi yangu
namcelebrate
kama hiyo whether yeye anapenda maybe apendi publicity maybe asema kaiba na mimi niweke chini ya maji but wewe unasema mimi nacelebrate
akisema niweke chini ya maji zii nitamweka chini ya maji
maybe ana feeling hii umeshanipigia simu hiyo imenitosha usishinde kuna post
obviously mama mother ata feel hivyo
ndio sasa mother ana feel mtu wangu simu washiki
ya communicate.
So but najua ameiva story ya mtandao kwa mtandao. So wacha ni kwa ama jamaa fanya kama blogging. Niko sure itamfikia tu kwa YouTube tu kama hizo zote niongee tu hapo hivyo. Maybe anachukua na huruma, maybe na ni hapa naelewa na ile story ku manipulate na kufanya guilt tripping. Niongee hivyo nitoe machozi mbili tatu. Pale yeye yuko na Afrika kauzi tu fulani kwa roho yake. Anipigia ta Simon nitukane. Maybe ojo mimi anataka kumfuma mbwe wewe madhi unifanye changa ufala na maybe hiyo kupiga tu simu itatuliza roho yake kiasi but hizi ni family dynamics familia za watu tofauti kila familia ina shida zao I guess ametoka mambo ya nyongeza kwa mtandao mimi tajiongea nyongeza senda kwa Mandela nyongeza kitu kama hiyo
oh I miss going
to do you to extend la basini nyongeza I think kitu kama hiyo so
but ni sawa tu but si feel kama mother angedo hivyo si feel kani poa kwenda ku anika anika stories zenyu na hizo ni stories za ma ex wana doing to shame
ama kushem chali
like hizo ni si stories za familia hata kama umekosana bro wako au fai kwenda like mwache tu story hivyo ama jaribu ongea na maankozo wake, ongea na mabeshte wake. Chini ya maji, unaget.
Kumonikeva ikuwa
fiti. Kuenda kumoni. Sasa ita kama mzazi na kusaidia aje, unaget. Kwa zivenye likuwa na come out pia ni kitu, ni kama nataka kausaidizi. Kwa nasema, oh, atu saidiangi, vitu kama hizo. But hizo azita kusaidia kuenda ku.
Masa unajua pia, mina agree na wewe that, mambo ya familia na fake kwa familia. But desperate times call for desperate measures. Okay, 4 years ina maanisha alitry kila kitu. So amefika mahali anasema sasa yenyewe mimi sina namna.
Acha tu niende ni mshe mkwa.
Naenda kuongea kwa mtandao niongee kita mguse mguse. Si agree na hiyo hiyo tactic but there's a part of me that inasema yenyewe kama ni 4 years maybe I'll try other things.
Na akasema kimeumana.
Kimeumana sasa sasa mbaya ni mbaya acha tunishie. Arkamata ni ngelesha tena nilitry kila kitu within my arsenal. Haiku work sasa. So, hivyo ndiyo kuko.
I think tutamalizia kusema bana Happy International Women's Day.
Iwa mbambe sana.
Even though tuko late sana.
Ah, but tuko late juu. I think USA, the whole month of March, inakuanga ni Women History Month.
Yeah.
So, tutasema tu Happy Women History Month.
So, Women History Month ina ose uduni ni kuselebrate.
I think achievement za madem, kutumifanya, kuchangia kwa society, contribution yao. All in encompassing. Sema tu hivyo tu. Kila kile ile mawadema amechangia kwa society. Okay. Unakumbuka na the great women that we live.
Oh, sisi yetu inakuanga gani basi? Sisi tuko na International Men's Day.
Men's Day inakuanga ni thing. I think ni 4th November. But what's curious, because ni quote na the actual date, but sometime in November, what's curious ni that same day inakuanga ni International Toilet Day.
Yeah.
So, sije juu mwona alifira yungu kama hiyo.
But weka boy una feel una care about stuff kama hiyo kama zimesema atakuwa sentimental ni
zizi so. Sisema
tumekubaliana na
sipingi kasema sipingi hiyo nini yao hiyo presentation yao mimi sijali ukisema ati men's day ni leo sijali mimi actually sijali kuhusu birthday yangu
okay
sisemi ati ni mbaya kuona birthday vitu kama hizo but mimi personally sijali
vitu za madem
kwangu birthday ni madem actually
not doing.
Mwisi manga kama ni mtuwa hili ama ni dem. Chalii, chalii kama uko... Wacha ni kwe, wacha nisime tu hivi. Under 18. Even though siya green under 18.
Yeah.
I feel bado 18 wa ni mbigi bado.
Ukishenda high school ba.
Ukishenda high school ba na.
Wachana stories wa birthday.
Birthday achana kwa. So siyache, fanyiwa na wase. Kama se madhaka wakwambie birthday hivi, mama mbesa wakwambie birthday. Ni saa.
Birthday month.
Kuna mtu mzima eh. Mtu mzima kwa 30. Ama kwa 20.
Well, I think ukuruna shida na wase.
Kish. Eje, personally, na maybe kuna mafans, yutu wanafanyanga hivo. Kwa nifanu unafanyanga hivo, mi sinaishi nwe kama fan, but naishi nwe kama mwanaume, that unaandika, it's my birthday week, ama it's my birthday, happy birthday to me. Alafu una post. Mi niko naishi na hiyo.
I'm celebrating me. I'm thankful for how God has brought me this far.
Usu celebrate bila kutuambia. Unatuambia unafanya nini ya birthday yako.
Social media ni kushare.
Ndiyo sema kama mwanaume lazima kuna distinction useme. Birthday leo ni birthday yangu. That's very good. Mi sina shida na hiyo. Enda, kama ni msewa kata maji. Enda kata maji. Ita mbezi zako wawili. Endeni mkata maji. Kama da kunywa hata kula keki. Kula, fanya kila kitu.
Story yako tu ni kuweka kwa mtandao.
Mtandao, wazima tufanya nini
sisi. Mtandao ni part of us. Mtandao isha kama. Mtandao ni place pa kupost. Kitu kubamba yani naeka unget
na get that
cuz sisi pia msema anaweza tuambia buda hii podcast yenu usimpige tu hiyo story yenu hapo na
bila kuweka
pale bila ku sisi pia tuko na opinion zetu buda hiyo story yenu usimpige tu hapo kama story ya base
yani sawa
mkae nayo mbona mnatuletea
sisi tofauti
si hatuna
hiyo ndio tofauti
aje
because hapa ndio hii story ndio jopiga na wase na pia opinion yetu pale hapo nje
tupige story na wase tunaongea ni kama story tunaweza piga naye kwa base ni pick your brain about vitu kiasi uniulize opinion zangu kuhusu na hii story tunaweza kaa tu chini by the bila kamera bila mics na tupige story na tuenjoy na tuende home tuseme buda hii story ilikuwa poa una get
sikatai
mbona tuna have kuweka basi kwa mtandao
because hii ni business so to speak. So kama ni jamaa business yako ni events planning
post.
Kuanzia asubuhi mpaka jioni post ma balloons post ma animal toys post but ini msee tu normal ameamka asubuhi ni birthday yake anatuambia it's my birthday week hapa kuna umesha opinion gani na sisi
ni ana share tu anaji celebrate I'm celebrating me
usituambie ni kama sisi me nenda kwa choo. Yes, ni health. It's a healthy thing. Kutoa waste. We don't post that nonsense.
Kwanza nilisahau kukuambia by the way, I've been wanting to do this for the longest time. Kukimbia 10K. 10 km.
Hivi unaona kitu post hizo video ya
best time ever. Last week nilikimbia 10 km. My first time. Nimekuwa nikistruggle kukimbia. Nimekuwa nikijaribu kukimbia then. So mimi kupost hiyo pia ukubaliani nayo nafaa kukimbia then story yangu ni.
So
cause mi kwangu na feel ni achievement poa kwangu nafaa kushare na say labda kama ita inspire
exactly
mwe, labda kama ita
hapo niko naendea sasa even though naweza kuwa na ka problem na understand kipost kitu kama hiyo cause number 1 kuna achievement on your part umefanya kitu and then kuna results and number 2 inaweza kuwa ni motivation jamaa sema aya but kisha anza kimbia 10 kilometers kaki anza 10 mimi naenda 3 wacha nijaribu mm-hmm. kama yardstick but battery one inspire nini sasa ume ni inspire aje
si wase wanasemanga buda tuache kujicompare na wase wengine labda kama hiyo ni kama motivation buda
ume achieve nini
kwa battery
ume achieve
nini azizi kupost unkushow like I'm celebrating myself mimi naji
inufala hiyo yako naelewa watu kenda gym umeza ku deadlift juu 100 kgs for example naelewa sema ebe ini achieve mendo jamaa ameachieve kitu na mimi kama sienda gym nasema eh by the way kisha kaanza fanya 100 wacha mimi ni try mpaka nifike hapo hivyo na umepata kitu ya ku aim for
but what about ku share food na kula tena kama
ni ndio madem pia yeye ni madem chali
si labda pia
chali mgeni kwa hiyo time yafanya hiyo ni chali mgeni kwa hiyo time kisha
zito kwa restaurant niko na phone yangu I take time si ni a minute hata I take 1 minute ni a second na kusema
hey,
the best time of my life thank god
ukienda for example mimi sijawahi ingia 5 star hotel kukuwa guest wao nishaingia but sijaenda ku spend the night hivyo makundishi so sema nikienda kwenye place kama Villa Rosa hiyo hotel ina kanga fit nini naweza pika picha moja hapo hivyo nje ama nikiingia nani nimeka picha hapa hivi kuna painting fit
mimi sikuna kula sushi for the first time niseme it having sushi for the first time nini
Absolutely mjaka hizo. Okay mimi sitaka ta mimi hater. Tuanze toko mimi hater number 1 na mimi na believe men should behave in a particular way.
Ndio maana.
Madem na mimi kwa dema fanyevo kila siku. Hata dema kula smeg kule githeri leo post, kesho githeri ya post, kesho mimi rasta mind. Mimi nasema tu ni sawa afanye kile unataka. But chalice mimi to post sushi leo. Na uzani mbaya na kisha. Kesho post juu ya TV cannoli chakula tofauti tofauti. Nasema kisha maanza kwa mondo wazimu
sasa. Tufai ku post soft life but tunafaa ku post easy struggles tuko nazo.
Post soft life kama achievement. Post ukikula sushi in Japan. Hiyo ndio unasema kiss manza hapo mimi ukiwa Japan. But ukipost sushi hapa Kenya, hayuna ni bo bana. Post pizza ukiwa Italy. Nasema wewe sasa kisha bado una make sense kwangu.
Okay.
But mimi kwangu standards pia ziko very high.
Una feel tu nafaa ku post kwa hizi struggles zenye na go
through
za achievements.
Eh, post achievement. Mbona mimi post achievement kwangu na make sense kushinda ku post. Oh today I just hugged someone. Oh my god. Like acha na hiyo.
Best time of my life.
Just I will never be this happy. Nyamaza na nini bana usitubone hizo vitu.
I think we're going to toxic masculinity.
Ah, we're going to masculinity. Alafu jamaa ni interpret kama toxic but mwanaume imagine sasa ikishe kuna kijana ako 12 13 mtaa amekaa tu anaonanga post zako ukienda juu watu wajui mtu wa gym kuna posting hizo vitu akiangalia na kuinspire simenyewe ndako kama kish vitu kama hizo
nakimbia 10 km
10 km anza for natumbie ame succeed then kuna parallel kuna mimi side nyingine na post ati sahani ya mchele manzi this is delicious rice asa ndio kwa nyumba oh my god
but the mom who cooked this
I'm the chef of the world at 12 year old akiangalia sema eh sasa hii ndio tunafaa kufanya ni kule mchele nimemsaidia mtu ya haja ni atakaye kuuliza wewe yako kutisubiri amekona okay I'm supposed to work hard inspiration kuna miss ni communicate
what if yako pia ame get inspiration that ukifanya kazi this is ukifanya kazi unaweza kula mchele hii design unaweza kuwa unakula masushi unaweza enda hizi ma fancy restaurants
basi sasa supposed hiyo kwanza sema leo niliamka 5 nikaenda meeting at least onyesha mse kulikuwa na struggle flani si jamaa wengi kwa social media wangani mimi I'm just bawling out of control. Mimi si akuna struggle sijui ni nini. Wewe ukipostio 10 kilometers,
mtana juu.
Oh jamani, eh hey, aliamka.
From hard times na zina create soft life.
Huh? Exactly. So chini ni maana kuna hiyo, kuna hiyo nini.
Bado inakubaliana na yeye 100%. Niko najaribu.
Bali uchokozi yani. Na post next na post sawa. Doing detox maji sasa yani. Tukuruka story next maji juu. Hivi majuzi. Kumekuwa na stories kitoka kwa House on the Hill.
Yep, yep.
House on the Hill ni ile baba na mama wanastay huko wazazi wetu. Kuna plans au wanataka kubuild altar state house. Wanataka kupatia wasi ukuwe employ 100 people wakuwe intercessors, wana pray ya gava na country. Say Kenya tunapitia mambo mingi, kuna drought, kuna food shortage, I think kuna vita place zingine mabandits, kuna mamine ila kwa country, so asma, it's time to diko saja through maombi. So, wanataka ku employ 100 people, wale jobe yao kiamka asubuhi, I think kwa TOR, au kazi yao ni kuomba tu. So, unafilaje kusikuanza historia, 100 prayer warriors, kwa ndiko kazi na gava.
Ah, mina feel bana, ni poa kwanza. At least my 100 I hope ni my youth man. 100 people wata get employed kwa gava.
Okay.
Itime bana kuna employment, kuna makazi, at least tuta get wasi 100
utapata
kazi. Na as a Christian pia maombi si kitu mbaya, maombi ni poa. Si kataa maombi, hata tuseme niko na go through something ukani offer
maombi
utasema ni sawa bana,
ilete tu
na get.
Okay,
so kenye sikubaliani nayo ni as a country inafaa bana. I think is in story pina kongani story imesumbua third world, story imesumbua wase
developing
ama wase tu wanakuanga maskini
yeah.
Story tu ndo wasumbua cause awa se uweka beliefs zao zote kwa maombi bana. Hata sa God anasemanga bana, do work.
Faith
without action maze aita kupeleka place. So history ya kuombea country sidhani kama ni the way, right way to go about it. Ama tuombe tu country, tuko na pastors enough watu need wase. Hata mimi naombeanga inchi niko show pia, ukiwa kama unaombanga naombeanga inchi atu need ku create
positions zingine mia
za wase wa kuwa dedicated. Kila mse mwenye naombeanga inchi kuwe
prosperous.
Boy, safe, mina yeah. Feel that to see depend on hii maombi sana ndo ituokole cause haita tupeleka place. Maombi ni poa yes, but kama inchi bana tuweke policies poa to make sure bana tuna reduce on corruption, to make sure that kila mse anafanya kazi yake venye anafaa kudu. Tutakuwa poa, una get. Kama uko gava unadu job yako venye nafaa kuwa do, ukiulikuwa elected una make sure hakuna person naiba, una uko true to job ulipe ufanywe. Hapo tuta succeed hata kama tujaomba, una get. Maombi tu ni kutu boost like disasters zisikam nini vitu kidogo kidogo tu, but maombi itakuwa solution ya gas kurudi down. Story za stima ku
Kwa cheap
stories za irikomondi kuprotest aita saidia shit.
Mina agree na 100% cause the same thing wanafikiria tu yani. Sai kwa hii country Waislamu wakenda kupray, kuna prayer sema tu saidia nchi yetu, saidia president wetu, Wakorino, kila mtu anaombianga country yao. Ukisema tiwa 100 people watapata employment, ni the same people kwa job, niyo mabishops, mareo natapata tu yo job. So usete ni mimi natapata yo kazi. Plus, umesema point poa sana ya, kila mtu fanya kazi yake vile inafaa. Hii government, ama the head of this government, the first family, wametuonyesha kwa very much into prayer, into God. Na kama kwa mambo ya God, mashamba morality unafuata vitu kama hizo. Why not make sure that you God amesema do not steal. Make sure your ministers hawaibi, your MPs hawaibi, government yako haibi. Umeka policies that mkiiba hapa hivi tuna deal na nyinyi perpendicular. Taki mchezo yote. Then number 2. Hawa jamaa 100 ukiangalia TOR yao, lazima ujifanya kazi, lazima kuna standards, lazima kuna deliverables. Tutajuaje jamaa aliomba leo? Na hiyo maombi quality, standards ya maombi itakuwa ni gani? Mtu anasema sio aseme protect our president, protect our government and our country.
By the way, believe me, do hivyo. Sijui kama sijui hiyo job imeadvertisiwa wapi ni pia niende.
I think ni PSC
kana za tuma application.
No, iko so ambiguous aiju. Nisa katini
si anaplyaje.
Unaplyaje. Ndo kwe qualified. Ni nini ita weed out sasa. Si elewi jumla natuni kama tu ni ini gava imeza kuona scarcity of ideas. Una God simba kila umesema tu kila mtu anataka prayer, anataka kuwapoa na God, anataka kuwapoa na kuru fit tu yani.
Nataka kama qualification zako ziko high, si ati God atakusikia kuniliko.
Kuliko.
God atasikia kila mse.
Mwambie kila kuna mse atajenda shule hata aji kuongea hata kizungu na Kiswahili, anamangana Kimasai. Yako sawa. Sisi tunasema unataka mtu anakaaje ndio akuemploy ndio kazi ya gava.
I think maybe unafaa kuni ambia bana, nafaa ku apply stuff.
Usi apply juu, una waste time.
Nime over qualify.
Una waste time juu, utaenda pale hivyo utakuwa considered. I think ini ile story ya ugali sosa eh. The only utapata ugali sosa ni kosha ugali already. So leo mtapata hii kazi, ni wale tayari kwa gava ama kwa affiliate na gava in some way. Na vile kitu kama hiyo. Ni hiyo tu. So wase wengine wao jioni tu maombi, endeleeni kwa miaka country yenu, hamta hii lipo na mtu wowote.
Si watalipwa. Oh, si wengine.
Si watalipwa na mtu wowote. Na wase wengine pia sijui utakuwa na mkaa asubuhi naomba from morning to evening 9 to 5 juu. I mean si ndio job nafanya ngayo,
ndio job yako,
ndio job
kazi yako ni kuombea inchi. So wewe ombea inchi.
I think igava hiyo mambo ya maombi wameanza sasa kunyua, wameanza kunilose personally cause wameanza kwa maombi mbele ya kila kitu, which is
simple, you need too much kufanya job.
Watu wameenda shule, wamesomea administration whatever. So kwa jamaa tufanye vitu kama hizo, kusema
kuna sio kama somea policies au somea management
irrigation, sema kuna shida chakula juu ya drought, but kuna maji fulani place fulani, tusaidie watu wapate hiyo maji, tufanye irrigation, watu wapate chakula. Sasa mshapatiwa akili Israel sasa hii sit on depending on maombi 100% hiyo country in terms of irrigation wako amongst the best in the world. Yes, huko ndio holy land in terms of Christianity, but wamejituma, wamefanya irrigation, angalie tukagurusha matunda, wana exporting matunda. Matunda kutoka kwa desert inakuja country nzuri. There is more that can be done by the government. Then mnaweza supplement na maombi vile mnataka, but weka everything kwa maombi ndio imalize drought, ndio imalize sijui vita. Hiyo ni ufala.
Because pia places wanafaa kuweka as umesema wako specialized in kitu. Wanaweka ma social media influencers
ndio hapo kwa sasa wadokatika mdokatika na kuja fanyiki kitu ama hata zingine ni political appointment tu juu kwa best yangu na ulishindangu tu and handle ile story
ya kweli. Kama uko competent kufanya kazi unafaa kufanya kusaidia.
Na namba 2 kwanza, si namba 2, another point, 100 prayer warriors. Tuna expect results after how long? Kwa kama sikupati ukiwa minister of sports, expecting results. Wakiomba for 1 year na kuna mvua drought inaendelea, what next?
Because this stuff pia ni vague yani. Because pia tuta measure results na nini? Because kama Mungu alisema, kama Mungu ndo anatupa mvua. Kama Mungu alisema mvua ina come
next week, come after 10 years.
Itakamu, whether waombe, wasiombe. Itakamu, unagia.
Ni hivyo ndio hiko sasa. The God's time is the best. Ni sawa tunaweza omba, but kama umeandika wasee kazi, na unalipu na taxpayers money, then it's only right that taxpayers wanze kuliza maswali. Umekuwa mfanya maombi for 3 months. Kiangazi wajiri inaendelea. Salumi kwa mpokea kila mwezi. What are you guys doing? So hii ni the same thing na ile story ya Ziad. Kuweka wasee kwa firing line sasa. Watakuwa question nao mapastors ama watu wa kawaida tu juu. Kama tu ni results na hizi kitu mnaweza fanya. Ni mambo ya God, ni mambo yeleweki. So gava ya feel tu, you can do better. Achini mambo ya msilin on Christianity ama religion per se too much. Fanyeni job yenu. Then sisi kama wa Kenya, tutaomba kivyetu. Mambo simba, kivyetu. Tani misikia kuna rumors. Hii ni rumors, chiki kwa confirmed. That every Wednesday staff was there, so they were forced to fast. Hakuna kuingia na food ama drinks, mna fast na bai yani tu yani. So, ibo na ni forced me to fast. Na mistake ku fast. mimi mambo ya fasting si kibao, si story yangu, mimi nitaomba but ni force ku fast. Hii ku impose lifestyle yako kwa wase wengine, hii ni scarcity of ideas. Na na hopenye Madam Rachel Ruto juu nasiki hii ndio project yake sana, yeye na William Ruto the president wameingia na maombi sana, but wacheni hiyo story. Mimi personally wacheni, fanyeni job ile mlipewa.
True.
Mimi sikuvotia pastor Orezo, nilivotia msanii za deliver kulingana katiba vile kupatia powers yani. Na kwa katiba, one of the powers of the president si maombi, ni executive order. So mwambie asiye wewe kuje na policy. So mimi sijui nafanya nini. Acha tu niache hivyo.
Tuombe, tuendelee kuomba, things zitakuwa better na igava. I think ita tupeleka place bana, itutoe
pale
tuko sasa hizi.
Yeah.
And into public place, I think the policies na ku run inchi poa, kukua good manager wa inchi si maombi. Because hata tuseme kama unye akujulikana kama mse
maombi excess
but bado tuna feel tuli
make a progress
place ingine.
Hado wako all the same.
Mungu to bless.
Hado wako nakonga blessed. Speaking of presidency na leadership na vitu kama hizo, kulikuwa na meeting flani recently. Si uko Kenya obviously. Ni mandugu zetu uko Namibia. Ambassador wa Namibia wa Germany into Namibia. Sasa niangalizo majina, siweza kuzikumbuka. Anaitwa Herbert Best. Na president wa Namibia anaitwa H. Gain gob kitu kama hiyo. So akibonga huyo ambassador kaanza kuongea tu kusema tu hey, wazee unajua kwanza kama place kama Namibia wa Chinese ni wengi sana. Wako kama times 4 the number of Germans kwa hii kwa hii country tu. Lakini la kubonga huyo jamaa huyo president wa Namibia akamwambia hey, ngoja kidogo bwana. Shida yako ni gani? Literally alitumizo words. Shida yako ni gani?
There is in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And it's so far, it's not precisely the same what takes place all over the world. There are differences. And what I'm...
Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? it looks like it's a more European problem than our problem.
Yeah.
You are so sorry for us. I don't see Chinese will never come and play around here as Germans not allowed to do that, which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese, we allow Germans to come offer visas here, red carpet. Our people are harassed in Germany, even diplomatic passport holders in Germany, and you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Diplomatic passport, we will handle our own country. Don't be sorry for us.
Absolutely, yeah.
Yeah.
Hii mambo ya kuja watu wa Europe kuja kutupiga ma lecture huku hivi Europe na USA, kupiga African lectures, ni kama sisi ni mafala, ni kama hatujui kinyi nafanyikanga, ni kama machinese wanakuja kuteka advantage of us, sisi ni wajinga, ni hatujui kitu yote. Hii ujinga muache, because hiyo country yenu sasa nyinyi mko poa pia sana. Wasi wote kuja country yenu pia kwa mistreated, si ati nyinyi ndio the picture of global inclusion of kama hizo. So msituletee ufala kama hiyo. Sisi mafala tunafanya afya zetu kivyetu. Msituletee tunatafanya wachelezo kuja hapa na behave according to our rules na katiba vitu kama hizo. Huyo jamaa alikuwa ameibika mbaya sana, alipigwa stop akanyamaza tu hapo hivyo. Huyo zana angekaa na cheka tu. Sikuona hiyo
nilicheck your clip na pia I feel nimebombika na venye leaders wetu saizi bana. I take nonsense from
aja mwingine amegutuka sasa hivi.
Jue bana. Because Arab history ni same thing in happening stories za LGBTQ bana. Jaribu kuforce wase mseven yambianga wase hiyo ni culture yenu, because naonanga hizi maswali pia kiulizwa analizanga na press ya
West.
Ya West na namuuliza nge maswali naambianga bana hizi si shida zetu. Story ya mse na nambi badly sema bana sisi tumependa mse anatu like mse anatu treat poa ma Chinese wana develop hapa hao ndo wase tuna
Associate now.
Alikuwa anasema bana hata Namibians bana wezi ingia
Germany
bana, kuget hata visa ya kwenda Germany ni hard. Wewe ni nani ukuje kutu lecture story ya watu wengine wenye ni si hata hawako associated na nyinyi? Wewe fanya kazi yako, wewe advocate for country yako, achana watu wa China una get. Ni vizuri bana alimpiga stopa hivyo na kumshow buda
hivyo jinga stake
buda stituele
mina pele ilibamba hivyo juu. hata pa Kenya tumeona story LGBTQ umesema tu yani kumekuwa na hiyo pressure ya msifanye hivyo kuna consequences na Museveni alisema president Museveni alisema the West unless uambie tumejam hata hiyo na hivyo kama saa hii ona hanyanga vitu zao sisi tunaona hazitubambi tunanyamaza sisi tufanye kitu kile haiwabambi yao wanapunga eh hey, banyinyi mafala bwana dark continent nina wasumbuanga so sasa African leaders wameanza kuamka na wanaanza ku express displeasure wanawaonyesha sikizeni hatunyamazi tena tutafanya vitu zetu kivyetu tuta make policies zetu kivyetu na kama ziwabambi fanyeni hivi kaskeni mbali wapi kwa country yenu msikuje kutubua hapa hivi so huyu president kumwambia hivyo na hiyo video si refu ni I think the entire thing like 5 minutes but alim dress down wanze mbele kwa journalist wako hapo ilikuwa imekaa chini huu ambassador alinyamaza kama kumenyeshewa tu alikaa tu elebo chana sisi usituingilie na in the same thing atakwambia hata president wetu hapa William Ruto usiende kuchokoza wasi wengine but msikileta violence kwa doorstep yako as a man you have to stand up and umwambie hiyo jinga sitakubali saa hii story LGBTQ hatutaki fight hiyo kitu.
I think Prezo aliongea story LGBTQ alisema bana sisi ni a Christian nation.
Sisi ni religious.
Ubaya alikuwa na dress. Alikuwa na dress story ya koti ku.
Kukubali association.
Of which mi sikukubaliana. Association bana. Wacha associate.
Ilisia kuna clip fulani niliona. I think atango Ole Sapit. I think ni mkubwa Anglican Church ama kitu kama hiyo. Alitoa analogy flani kwangu ili make sense maka nika change mind kuhusu association alisema freedom to associate ni iko kwa katiba kila mtu anapata hiyo freedom but say bandits wakisema wataka kuassociate wataki fanya crime yote but associate kama bandits tutakubali hiyo murderers wakisema wataka kuassociate kama murderers tutakubali hiyo
hatutakubali cause labda ni ase wanataka kudo harm kwa wase
but utakubali kwa ni jumada ni against the law
true but pia kuna churches zime si churches pasi kuna wase wame come out kama Freemason wanakuja of which mimi time yetu ilikuwa ni kama devil worship una get stuff of me sikukubaliana nayo but cause wali wamejid disguise kama wase wako ni religion pasi wame believe in stuff yao atuku wanakubaliwa kuwa na churches kuwa na sijui halls nini wanafanya mambo yao una get hiyo stuff si ni same na
si same sababu ya napia na example misi agree na hiyo pia mambo ya Freemasons misi kwa na jua story yao until Rachel alijitokeza kusema wao si ni watu wazuri nafanyanga
mkiwa watu hii amko naenda amko na amko mna sikiza hizi ma story za siji kuna chacha zingine siji mnaingia mkifesi
nyuma ndeve hizi nasema ni kweli ni kwa sema ni mbaya mimi kwa ni kitu mbaya
but you enjoy ilikuwa happen
Sikuna jua Kenya hiko. Kata nilijua hiyo hall. Hiyo building yao nilijonga. Nikisha kwa Msimbigi. Basikuwa nilijonga hiko Kenya.
History menikumbusha baithe pia. Na kuni mekumbuka. Tukiwa toi. Tulikuwa tumetumete Jehovah Witness. Sijuko na juu illumination. Sijuhi ni watuwa gani. Wasi wanakonga na Kingdom Hall. Mujua the Jehovah Witness hawa sana tembeanga.
Oh, Quakers, friends.
Wanaitua Quakers, wanatembeanga kwa manyumba, wanakuja na mazi, wanakujanga na ma-flyers, ma-books. Sijui kanisha, awase. Nikiwa abitoi Buddha, mini kwa najua awase ni ma-devil.
Kwa nini?
Kiko tumekonga na ma-story mingi, yani. Sijui, wako, ma-story za mtatu. Sijui, IT Church, wanaita sijui church yao Kingdom Hall, vitu kama hizo.
Kwa jasa hiyo ndiyo
uchito sasa. Nikikumbuka sa hizi, nikuna feel tu. Atsaliko.
Kwa hizi kwa zuri.
Uchito.
Taking you back to this, kwa na president complain. The reason as to why na get mwona alikomplain hivyo ni because, I think Jill Biden alikujanga, sijui ndi alikuja, ilikuwa pia niyo time, alikuwa yeri. Again, Ole Sapit akipena hiyo analogy, akasema, sai sako kifunguliwa, wanafanya sako business unapeana loans kukurusha wase hiyo organization ya LGBTQ kufunguliwa papasi yao ni gani kuspread hiyo message ya LGBTQ kufanya advocacy na vitu kama hizo so kukurusha hiyo kitu of which sio feel ni illegal so president akisema I feel to respect koti but na feel kama ilikuwa ni wrong koti kufuku ku rubber stamp hiyo association. Na get mbona anasema hivyo sahi, because nilisikiza analogy kwa sababu ina make sense, because ndio wafungua association na masha, they want to further their agenda of which your agenda in our constitution ni against the law. So umewapatia right ya kuendeleza kitu atu agree nayo. That's why analogy ya bandits ya rapist, murderers, ina make sense that hata kufungua association yao ama pickpockets association of Nairobi au utakubali juu ni criminal activity.
The, kwa constitution hiyo stuff ni against the law ama ni tu law I kubaliani na same sex marriage, so ina make it against the law ama ni
kubaliani na same sex marriage haiko permissible kwa sheria. So yo, the fact that haiko niko I think siko sure na kabisa, but niko sure imekataliwa explicitly. That's why it's against the law.
Imekataliwa ama court to the constitution ina recognize the marriage from marriage. Different sex. Hiyo ndo Kenya ina recognize. So cause ime omit story ya same sex to na assume that ni against the law ama.
So law inakuanga hivyo, ni unaweza commit ama omit. So the fact that haijawekwa, unaweza na kuargue that haijawekwa. Acha tuseme hivi. Stake kwa mejawekwa.
As a lawyer.
As a lawyer. Wacha niangalie.
As my learned friend.
Wacha niangalie. Then the next episode tuko nayo, unaweza nikumbusha. Nasema specifically whether iko omitted ama iko specifically imewekwa kuwa against the law. Stake kwa misrepresent facts hapa hivi.
But pia, because utaki kurepresent pia, ukiangalia, uosome pia, the Supreme Court isha sema, ase wako na right ya ku
but
form associations.
Supreme Court isn't against constitution. Anything that in against constitution ni against the law.
True, ni against the law, but Supreme Court ndo iko na highest authority over constitution na ku
haikuna. So
like constitution over laws, like Supreme Court ikisema, kama constitution nasema, Buddha to see
to see
una get
example
si akiiba Supreme Court iseme zizi umse yuko
akosa kuiba
umse azizi si akosa ku umse Supreme Court iseme umse Kenya mna accuse Kenya mna mwakuzia si hiyo una get ni wapi tena tunaweza enda tuseme Buddha Supreme Court ilikuwa wrong.
So in terms of the judicial system, Supreme Court is the apex court. Hakuna mwingine after huyo. But anything Supreme Court ina make determination on, haiwezi kuwa in contravention of the constitution.
So to assume that because wali make decision on history ya kubali LGBTQ kuwa na association, to assume by the fact that wali make your ruling, hawaku go against constitution.
So wana hide behind the right of association, which
nani ana hide behind Supreme Court ama yes, wanataka association
wote. So Supreme Court nasema tunapatia hiyo nini, tunapatia hiyo right because of katiba iko guaranteed that kila mtu akona right to associate. Hiyo ni haki yako kwa katiba.
True.
So katiba imesema hivyo. So hii pia inakuwa ni issue ya interpretation, because on one side si uongo, but pia kiangalia it's an act in illegality by itself.
But true, but nakuuliza venye Supreme Court isha determine hii matter. Ni wapi tena
hakuna
venye tunakubali tunasema ati oh ni against constitution?
Hakuna.
Sasa tuna assume sasa
imesha hivyo
imekuwa rubber stamp.
But nakushow the issue nayo ni because kuna justification. Yes, Congo me contravene constitution, but ntaangalia but pia constitution wapatia that right, because ni double speak. Inaambia kila mtu kuna right ya kuassociate. Na jamaa amesema si all we want to do is to associate, of which ni haki yetu kwa katiba. Ukiangalia hata the Supreme Court haiko unanimous hiyo decision.
True.
Kuna wengine walisema hizi historia tujisikii nayo. So ilikuwa ni majority ndio wakasema wako na haki kwa associate.
But kweli mwasi nakubaliana wewe, unaweza kuwa ukubaliani nayo ama unaenda kusema unaenda kuangalia kama una get. But wewe kuangalia na itasaidia aje, cause ni uko ukiangalia then upate wali go against the constitution when you nasema una get. Si utakuwa tu same kama mimi mwenye sijui mambo na law kusema Buddha sikubaliani nayo shamua. So
hiyo ndio issue,
nothing sema can be done.
Hiyo ndio nasema sasa it's very unfortunate that Supreme Court the last stop. But pia kama leo naelewa litigation has to come to an end. So kinaweza fanyika saa hii, the only way to counter hiyo ni through legislation, of which I think ule MP wa Said Zanini Kaluma. Yeah. And akonafanya legislation sa ikwe expressly illegal under the law.
So hiyo ndo venye wanaweza
kuona. Kama kuna any ambiguity, because wale ma justice wa Supreme Court wanasema mimi nikiwapatia hiyo ni juu katibu amepatia haki yao.
Nisema hii na hii na hii.
Exactly. Oh,
but cause mkileta litigation nyingine mpya itakuwa sasa wana have to change.
Exactly. So itakuwa ni kwa hii sheria inasema usijaribu fanya kitu kama hiyo, na utakuwa bound by your law. So legislation of the best way ku counter history yote juu kutakuwa na double interpretation kwa katiba.
Na feel kwa tunaongea story nyingine different.
Tunaongea story ya Afrika kubeba ufala. Yeah, yeah. Na sasa hii ndio nasema kuna vitu vimekuwa kubeba ufala to a point where hata vitu hatu believe in ama vitu zinaenda against our katiba, culture, vitu kama hizo tunafosiwa. Fuateni hizo vitu ama amta kwa mabeste zetu utawapatia aid. Basi tumeona kuna Afrika ameamka amesema sikiza. Wewe na hiyo aid yako kaa nayo. Actually tutashimisha
yetu.
Hii ni maisha yetu. This is our future. Tutaipanga tunataka. Na kama iwabambi hiyo ni shida yenu. So to that extent African leaders manzi endeleeni hivyo kueni vichwa maji kiasi juu ukiwa msofti pia sana utabebwa ovyo ovyo na si fit.
Okay, kukutoa kwa history. Kuna story ingine, I think, ni lighter story. Kuna udema anajita Rono.
Chebet.
Chebet Rono.
Yeah.
I think last week alikuwa me come out that wase, kuna wase flani, I think, ni Elsa Majimbo.
Elsa Majimbo, kid actress. Kuna wase wengi,
alikuwa me die ase wanaiba. Like content yao, content yake awase awana
Hoko original
awana ideas imewaishia wanachukua content yao. So story yangu ilikuwa ni kwa hii story ya content creation nini. Una feel like kuna msee anafaa kuwa kukashifiwa kuiba content ya msee ama kukashifiwa cause like msee kulack originality, cause hizi stuff pia tunadu cause wase wengine walidu. Sisi tunadu podcast cause tuliona msee mwingine akifanya, unaget
kwa nini ni possible kwetu.
Tuliona wanaitwa naje
iko nini
wakidu content ya
story tu
base nini, na inako ilibamba tukasema si pia tunaweza do yetu, unaget. Kama hao wanaweza kuwa salty waseme buda nyi meiba
design yetu,
na hao pia hawakuwa the first ku
fanya podcast.
So swali yangu ni kwa hapa kwa story ya same thing, story ya kusuju ku whistle ule mana mpige ule
Priscilla
ulikuwa na story na yeye
alivopa,
labda pia aliona ule msi wa kupiga nduru aka
msipiga nduru na teta wanasema hajapata the same benefits kumadamu amepata.
So msi wa kupiga nduru pia anaweza sema zizi huko original leo uliona anapiga nduru akaanza kupiga
binja.
Unafilije juu ya story? Unafeel kuna msee anaweza, kuna venye anaweza iba msee content ya msee mwingine ama ni kila msee adu story yake yenye itashika ishike, yenye itashika watu wakum like. Unaweza kuwa mnadu kitu same but yako haijashika, wewe pole, msee yake imeshika. Congrats kwake. Usiseme niko pande mbili cause na feel squeeze kila kitu
niko pande mbili zote.
Kila siku nasemanga na agree na si agree. Na agree.
Sasa nimesema hivyo. Niko pande mbili. Okay, sasa iko hivi. Kwa siku kukopiana there's nothing new under the sun. Hakuna kitu mpya. Hata iPhone ikitengenezwa kulikuwa na simu zingine.
True.
Samsung ikitengenezwa kulikuwa na iPhone. So hakuna issue. But the difference ni how different are you going to be from history nyingine? Ku take inspiration si mbaya. Take inspiration then branch out. Kama sasa sisi na history iko nini? Ni ukweli. Wale podcast like one yao wanaanza like 1 year before sisi tuanze. Na mimi nipo na mfollowing hiyo podcast hadi leo. Ni mambanga sisi na feel tumeka spin yetu kidogo hapo hivyo. Au wana interview wase, pesa ni interview wase, mabesti zetu, story zao, whatever tu. So kuna element ya inspiration na pia kuna vile originality yetu kivi yetu, hata set yetu nakaa tofauti vitu kama hiyo. But yes, there can be copying in content. Mimi nikaanza content ya kupiga wasee bare kwa mtaa. Then ukuja kupiga tena wasee bare kwa mtaa. I mean, come on. Wewe enda kwa mtaa chuna watu.
Sasa ndio tukaanza happen ni wewe ulianza kupiga wasee bare. Mimi mwenye nakuja kukukopi nafanya the same thing. But mimi ndo content yangu ime grow, like mimi ndo nime grow kushinda
mimi originator.
Mse nili get inspiration kwa kemse ana claim ama mse nili copy ayuko level niko like mi ndo nimeenda level juu ku
kunishinda
kukushinda mm. We mse uko chini bado uta complain but si inamaanisha mse kuna kitu wali like mm. better than we mwenye na do is but naweza kuwa na kuibia naweza kuwa na kuibia mm. but yangu ndo ina grow mbona yangu i grow kushinda
kushinda yangu
we mse nimekuibia
clout ina matter number 1 mtu kama kate actress akona clout mokshinda kushinda rono mm-hmm. udem amekuwa actor actress mm. amekuwa kama commercials mm-hmm. amekuwa in terms of ku get face yake out there mm. yake imekuwa more out there kushinda Chebet alikuwa kama mother-in-law okay. kuna some mother-in-law ilikuwa ni show the biggest in this country mm-hmm. at some point mm-hmm. so Rono alikuwa ni ana grind kutoka chini fanya comedy zake kidogo kidogo mm-hmm. patanga job kwa media kiasi mm-hmm. so mimi na grind nasema anaanza content I think the main thing ni history ya rich auntie mm-hmm. kitu kama hiyo mm-hmm. unza fanya hiyo story ya rich something mm-hmm. differently but kutu rich auntie the same thing yana kwa rich auntie and rich hapana eka your own different spin kama mm-hmm. sahi mm-hmm. Kibel fanya podcast yake mm-hmm. wacha nafungua podcast after unza fanya the same podcast kuongea mambo ya red pill whatever mm-hmm. but in a different way mambo kupiga sasa whips achana nayo mambo ya kusije
puni
mambo ya kusije puni achana na hizo yeah. kuja na vitu zako maybe mm-hmm. it makes sense it okay I'll take inspiration from Kibe mm. but anafanya kina in a different way
like a spin yako
like a spin yako kama sai honestly speaking nani atango ji Benz Carl Benz yana kama kwanza kutengeneza gari Henry Ford bali kutengeneza gari mm-hmm. yes I'll take inspiration but gari hili kuna tofauti sana mm-hmm. akenda mambo fanya hivyo same idea different execution ama different implementation hiyo mm-hmm. hakuna mtu ata complain but if you take idea I'm say the same way mm-hmm. implement the same way hapo ndo kana sema yenyewe hapo na exploit msee mdogo because yeah. uko na more cloud uko na more eyes kwa product mm-hmm. yako mm-hmm. unaiba idea yake una implement kama yako bila hata credit hiyo mm. ni mbaya hata fanya research sahi mm. for example unafanya research ya child mortality mm-hmm. ufai kuangalia tu ati in Uganda ama in Kenya peke yake unaangalia maybe in sub-Sahara mm. unaangalia in Europe in Asia unachukua zote unaziweka pamoja so itakuwa ni kama research mpya kivi yake
tu na mention wase wengine
in future kuna msanii achukua research yako a reference hiyo tena juu imekana kama kitu mpya hivyo mm-hmm. umetoza wase kwa watu wengine but kitu the whole thing kwa mtu mmoja hiyo ni plagiarism na iko look down upon umechukua idea mse vile iko ka implement 100% hiyo ni kuiba namna agree na
wewe hiyo in general na una feel ourselves wali ona kama usha ona content yao say mm. una feel ourselves ona chukua walichukua content yake
niliona ya kit actress alikuwa mm. kama hali mm. akatoa marasha ka spray kadha yeye niletea chakula fulani hivi na hivi na ni kweli vile akonifanya ni the same way Chebeda kwa nafanya yeah. Akiwa tiyo yo nilete fish you know I want something else mm. but yes I become na idea mpia yeah. na yo market ni big enough for everyone mm. kukwane yo mambo ya rich aunt mm. rich uncle mm. it's big enough for everyone mm-hmm. but it can be done in a unique way by every other person now where kama content creator it's upon you kuzafikuwa a creative person kuputa spin kwa hiyo kitu same idea different spin.
True ndo kenye nilikuwa nakuuliza una feel because I was saying as a claim that mm. yes wame get inspiration from the rich auntie thing mm. but wameka spin ya different labda alitumia marashi yeye ametumia kitu kingine different alitisha samaki yeye ametisha kitu kingine
ah sasa
hasa akiclaim kitu kama
hiyo ni ufala hiyo ni ufala atuseme ndio huko
huko mtu
atuseme ndio huko huko mtu lazima ikueti word for word zi si lazima
but simesema hakuna kitu new under the sun labda tu inspiration ame get story ya rich auntie kitu ina happening una get hata mm. Kena ame doing skits mingi za vitu naweza sema like nimekuwa vitu nishafikirianga vitu zenye to happenianga vitu zenye unajua kwa life yako zishai happen unajua yeah, kama hiyo yeah. story ya kushuka kwa Matingara then hiyo time ndo unapata after kushuka unapata
traffic
inaenda yeah. ni kitu inako happenianga ni kitu yeah. unajua ina happen unajua yeah. but ye labda endo mse wa kwanza kuifanya
yeah.
mimi pia nikifanya kitu kama hiyo mm. itakuwa ni copy ama itakuwa ni kitu nilikuwa nimekuwa nayo ama experience nime have mm. but labda tu endo the first ku put it out there
utakome mkopi ndasema in this way
na kama sikuwa nime consume before
ijalishi ni perception ya wasee pia.
Na yeye anafaa kufeel vibaya kama version yake, tuseme kama version yangu ina get more traction than his ina ilikuwa mse wa kwanza. Na kwangu mimi sikuona yake, but mimi kwangu ni
tutaprovaje kuona.
Zizi always prove but ni experience nimeshai have kwangu. Yeye tu alikuwa
kwanza kuidu,
but yangu ime get traction kushinda yake. Una feel bado anafaa kuzua that.
Yes, for this simple reason. In the world kuna a way tume come out nayo ya kutekukiwe vitu kama hizo, which is patent. Kama sasa hivi nilikuwa hapa Kenya nimefikiria idea fulani ya kuweka soda kwa chupa na kai hivi. Then kuna wengine America amefikiria the same thing. Hata tujiongea tujionana. Ndiyo kumake sure tuko protected. Tuwezi madimeta sijifikata America, sasa mtasabaji vitu kama hiyo. Misi kumkopi.
Sasa hiyo ndo challenge, because story ya kudu maskits kwa
social media.
Social media, kudu vitu. Hakuna venye tunaweza.
Uwezi patent. Nasi unasema, just be, take the same idea, same inspiration, eka a different spin. Otherwise, hii story ya mseki sama ulimkopi, hawezi fight you, hiyo claim, kwa sababu kweli ni mimi ndo kwanza fanya hiyo kitu.
True, but...
Kwa kile nilifanya, alafu nimefanya in the same way that nimefanya. Ita kwa ni issue. Imagine saidi mseki fungwe podcast hai, Situ ni Nairobian. Ya fungwe Mombasa na Maurema. At least hapo tayari asha change kitu kidogo, but I can set kama sisi kama watakuwa ni wawili, moja anavanga short kila saa kama wewe, yani kile tunafanya
una glabda mself on a short
kila saa sikatai pana kushow hivi in terms of podcast. Mtu akifanya podcast the same na sisi, ameka viti mbili, moja hapa moja hapo, una detox kiasi, unaanza kujiuliza ai hapana a jamaa hata kani kick inspiration.
Si wewe uko sawa kusema amekuibia, but mse mwingine labda hata jaiona
haijalishi. Ni perception.
Perception ni perception. Mimi nikikama na idea una get ni kitu nishaifikiria, but labda tulifikiria kitu same na wewe.
Okay,
hii picha tulitoa kwa mtandao una get. Kuna labda mse ilimbamba katoa the same picture kwa mtandao.
Yes.
Mse ajaiona hii podcast una get. Then yeye after kuanzisha wase wamwambia buda una copy wa wase wengine. Una feel like anafaa kusema buda cause history ilikuwa original, ni feel ni original yangu. Kumbe kuna msemi mwingine ashaifanya. Nafaa ku take down story yangu, nafaa kufunga podcast yangu, ama nafaa ku find a different way to do.
Na feel hivi in that case you can always rekebisha. For example, ulikuwa na hiyo idea but when the only one anayebadia jamaa alifanya kitu 1 year ago. Sawa, naweza tukafanya picha nyingine tofauti.
Unajua tunaweza rekebisha. But kama hiyo yako ina work kushinda wase wengine, bado utarekebisha.
Basi ongea mbaya. Ifika that point watukane, kwa kitu nguvu.
Wase wengine wenye wana feel wako poa kushinda.
Mwenye amekopiwa.
Si inawakia, so si wakidisumse ana complain pia si
wako. Bado mwenye ana complain na correct kusema hiyo ile ilikuwa ni yangu.
True, kila mtu ako na right ya kusema kila kitu because
so unaongea opinion yako ni gani? Unajua pia opinion yako. Mimi hii time yote mko ipenda opinion yangu.
Mimi na feel kila mtu ako right. Kila mtu msiana.
So umenikashi kati ya side zote mbili ni mbaya. So kwa side zote mbili wewe.
Mimi najaribu kupaintia two scenarios different because una lean towards
before hiyo.
Una lean towards msiana complain.
Nilikuwa side zote mbili but kasema uzito mingi kwa side ya.
Kwa side msiana complain. Mimi nakubali kila mtu ako poa because hii ni space ya kila mtu bana. Ikikuwa kimekuwa
kia. So utakuibaidia ni sawa.
Sikuiba. Kuchukua inspiration venye umesema.
Zizi, hiyo ni kuiba.
Kama unachukua sisi pia tunasema tumeibia Joroga na ama tumeibia Impulsive, tumeibia wase wengine.
But content yetu ni so different. Like kama sai mtu kama tumia Chabia Trono for example. The main theme ni content creator. Comedian. Hizo ndo the main theme. So the specific content hiyo iko na shida. Kama sasa mimi na wewe hapa hivi tunasema content creators, podcasters, si ndio? So kuna Joe Rogan, kuna Impulsive, kuna Kibe, kuna iko nini. But the type of content hapo ndo tunaji set apart.
But wase feel kila mse ata feelingi mse anaweza tuona aseme mmechukua direction ya mse mwingine una get.
Okay.
Mse anaweza tuona hivyo. But sisi tunaweza kapa tuseme buda sisi tumechukua tu inspiration but tumeka twist nyingine different una get. But mse atasema buda kuna twist tumeka bana. Naongea story ya Rono. Huyu jamaa aliongea story ya Rono last week.
Yeah. but
sisi tuko like Buddhas.
Ah boss,
tunaweza swear.
Unaweza iba content. Unaweza iba content na hiyo ni content theft. Mimi na believe inspiration si mbaya. Put kidogo spin. I mean there's only so much you can do or say about something, eh? So if unaweza pata kitu tu unique, hata kan kitu kidogo unaweza toa tu. Maybe hata hiyo story ya rich auntie for example. Instead of you being the rich auntie, why don't you show your rich auntie kaka kitu vibaya? Maybe for an example kutu.
Okay.
Kitu gani na feel something can be done kujiset apart tu yani.
But kwa hii story ya cause pia story za podcast pia wasewe, nimesikia wasewe wakisema Buddha. Excuse me bana. Si hata wasi wakisema mimi pia nime witness bana. Yeah. Excuse me kuna podcast kama 1 million.
Mingi sana.
I think inezanga hata kudiscourage zingine. Eh Buddha, mbona nifanye podcast?
Yeah.
Cause ziko mingi na zinafunguliwa.
Yeah.
Personally mimi na believe bana. Kama una feel unafaa kudo stuff, do bana. Kuna space ya kila mse kwa hii stuff. Uki grow nayo. Eh yeah, but yako bana na wakadi yako pita show but kama pia uta grow nayo pia
basi mimi pale si agree na wewe na agree na hiyo sentiment iko right but kama hii ni kama comedy tunafanya comedy kama siku hizi kuna comedians wengi kwa mtandao anafanya vitu mingi za comedy but usiende kufanya the same kama mtu kama nani kama Austin Muigai afanya ile toka hapo na lia mimi kinafanya the same comedy nifanye the same thing kidoka afu naanza kulia ndio nimekopia 100% unaget eh
but what if naeka spin kidogo badala ya mimi kulia na
unapiga nduru
sii ama nacheka
saa cheka but siko pia ni at the same setup tu vile kuna ana setup vitu from joke kianza mpaka ile main setup alafu conclusion ukifanya the same thing unasema come on is inspiration hiyo ni plagiarism unafanya kuna vile comedy yes as a whole fanya comedy.
The line is so thin yani ndio pia kujua inspiration na kukopi ni hard cause ku claim that msia amekopi pia hakuna like mimi pia naweza sema naweza kuwa like niko 100% sure nimeji convince kwa akili na wase wangu tumesema Buddha wewe spin yako ni normal that's why naweza sema kama ulianza mapema na mimi nikaanza after wewe si spin yangu hiyo spin yangu kidogo inamaanisha wase kumbali kukushinda wewe nasema Buddha nilieka spin naweza jiconvince hivyo pase
sawa but in this case si fair because aja mwingine wale kuna more clout kushinda ude mwingine
na believing dunia bana si fair
si fair and that's why ude wanasema atujaanza kwa equal footing so hata msibe content yangu juu already mko so far ahead some kibata content yangu sana mnanimaliza mnaniangamiza tukimalizia nataka kama tu hivi historia ya Austin Muigai mimi nataka kwa story fulani kuna group ya majamaa wanahonga wanafanya content pamoja hiyo group ya Austin Muigai I think Wololo Obienje wako wengi ukiona wase wote wako na different twist hata vile wanafanya content yao kama ule Wololo mimi nikimjua alikuwa kana kati ya demu nini kisha anaangalia kamera hivi karibu anacheka kitu kama hiyo. Osina kianza akufanya hivyo.
Nilifanya.
Atalia kamera inakuja but ni machozi natoka kitu kama hiyo. Obienje ndani kangangoma fulani ting kitu kama hiyo. Kama unafanya kitu tofauti hivyo. Yes ni comedy yote ni comedy yote ni comedy ya Chalina demu akikukataa. Ni the same tu.
Usibie MC
demu amenikataa mimi nikalia. Demu alikataa jamaa akaanza kusikia mchungu. Fanya vitu tofauti. But msibi wase. Tamalizi hapo vo leo. Tuseme thank you for joining us for another episode ya Nairobian Podcast. Like, share, comment na subscribe. Na itasaidia sana siku grow.
True.
Siu uploading ya jekisho.
Nakumbuka kila episode mpya ni kila weno. 3 PM. Na ziko YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcast, AfriPods.
Kila mahali tu yani. Kila mahali manze. Pia kwa social media tuko kila mahali. Ukienda kwa IG yetu utapata kwa Linktree hapo za ongea na sisi hapo hivyo. Anyway, tukimalizia tunasimanga Nairobian Podcast, we talk as we can,
talk as you want to.
See ya.
See ya.